asibenzi panizobathula bonke bese gezi sikhumsama sikushaya imali phezhi skaliso ma dina mazara vai yidi ah asibenzi panizobathula bonke bese gezi sikhumsama sikushaya imali phezhi skaliso ma dina mazara vai yidi ah asibenzi panizobathula bonke bese gezi sikhumsama sikushaya imali phezhi skaliso ma sikuna bantana bonke bese kana mina bathuli phezhi manuso bathola bonke bese gezi sama sulu shayi male peji skali sama sulu na bantu na bonke base kala mina
Sabe lutunya bafuna la bafuna la.